Now Frog!
Rico Beats, Mr. 808.
Anadai kupulizwa baluni. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa rumi. Nipeleke. Anadai kupulizwa baluni. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa rumi. Nipeleke. Bad girl ana joto joto. Aki wine minaona moto. Hapa basi nimewindi loto ndoto. Ime come through. Kashike kadare kadare. Kanare kapande kapande. Bedroom thing wachiorao. Wachiorao. Girl minapenda hizo buti. Ukishika rungu minafili. Cha baba cha mama. Michezo tuicheze. Vitu nyam nyam hizo vitu tam tam. Nipe bam bam nipe nizi nyam nyam. Vitu nyam nyam hizo vitu tam tam. Nipe bam bam nipe nizi nyam nyam. Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room. Nipeleke. Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room. Nimpeleke.
Kes kes, atiupendi hiyo test test. Rest rest, sasa tuende na yo pest test. Mini mkali, lazima utani chest chest. Na hini ngori, lazima utakopi pest. Bad girl, mendo madashiro. Tamwata nikiwa na mashiro. Bend down me, I want it for you. Back it up, roll it for you. Saru wanafanya tuna go go gaga. Manzi wa jiji so wa moshada. Put it back baby go go father. Make me a mother and you're the father. Go mashada, go unakaba. Ongeza ngine baby hini ya saba. Nakupa shada, unazo shaba. Umeniweza kwa hika nanda.
Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room. Nipeleke. Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room. Nipeleke.
Niko healthy niko chonjo tukacheze kalongo. Chill tu kidogo nikupe mchongo. Kapati kidogo tukavunje migongo. Nyi wengine simfuate mkondo.
Kwa mchezo mimi ndio misi. Nita mess kila kitu. Nikoroge nyuma nikoroge. Nikoroge nyuma nikoroge. Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room. Nipeleke. Anadai kupulizwa balloon. Kupulizwa. Minadai nipeleke kwa room.